sincere. Haters wanajistress wenyewe kwa hofu zao, kuuliza mimi ninachopata mbele ya mabinti ndo zao. Marketing, marketing, Mr. Officer masokoni, twende juu kati chini, jibu ni mkwanja mezani. Hii ndo bidhaa ambayo inahitajika madukani, usiku pia ni siku muulize korokoroni. Level ni mainstream, hata ukipeleka msoni, sone haiwezekani.
You got him, Joe.
Yeah, I got him, scared they running. No plan me bunny, no scan me running kila maskani. Siendeshu kwa system ya watu flani, jitume kudharaulisha machizi baro na sign. Autograph juu ya bram, paka zile J-string. Sio mto rangi za kunganya, usila very smart. Na bado kitana preach your bees, I'm off that. My daddy this, my daddy that, nigga f*** that. Hatuzoyani kama mfanya biashara na VAT cut. Azipo clear na clear kwenye mazisho. Right here is where you wanna be. Promo na hizo siasa za mziki, baro ungeza BJ. Na unajua ni
nyeusi, nyeusi, nyeusi.
Maulana kwani yeye ndo mpaji. Usijifunze kupenda, jifunze kuokoa vipaji. Tanzania isiendeshwe kishikaji. So mchezo hii ni vita, sivyo mtakwenda na maji. Sileba sanye kumtia kigondani mwiba. Fisadi asihitaji badiliko la katiba. Binadamu wote ni ndugu zao kweli. Afrika yetu sio moja kwa watogoto. Nasumbukia kweli ndio hasa inayohusu. Nzima sio nusunusu na kupo kenye ruhusu. Chakatao tumwa na chifu mkoa wa Justo. Wapi utu, urithi wa babu zetu. Walotapakaa wengi bosi na kutu. Kopi sisikilizi, mini original master. Fitisha zinafiti, call me African gangster. African gangster. Physically fiti, killer hit ni nonstop. Angalau tuna haki za binadamu kwa mbali. Poleni kwa makovu alowachia. Mr. Governor nasiaka kimenuka jadari. Waliopita na waliopo bado sone afadhali. Potele mbali vita takama umeshika makali. Chale I'm so sober so sihitaji maswali. Kama majibu ya takwa kweli itakachoma ni atari. Ni atari na mnajua ni
nyeusi, 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 nyeusi.
I'm going in. Niko na old school mood kwenye flow za kisasa. Kabla sijagonga mtasha kungua vitasa. They like yo, what's up yo. Bado natoa darasa. Verses na kwa advice, usiende vice professor. Ni stress kisa unakesha umepagawa na anasa. Chuki za nini kati yetu minawe sina makosa. Yeah, wapi wasili wa bara hili. Mwendelezo wake uwezi kutunza siri. Na chanja na zibanda kama mbao kule sao hill. Na wa drive bila four wheel. Niko na Naril na makochali sahi. We satisfy a gangsta. What's your value? Value. You're running low like Wahoo. I who say here down in the jungles like Rambo movie. You got the tribal war and blood diamonds. Ni kama series. So siongele kuhusu shots bro. Let me take you back 1994. Sometimes in a broken girl. Simnajua ni
nyeusi,